Parliament isizizo kutawa kwa government okwewola obuwumbi bwa silingi obuli mu lusanvu asatu n'omusobyo okuva mu kitongole kya Bungereza ekya UK Export Finance kosa bank eya Citibank olw'okusawo project y'okufukirira okw'okweyambisa amasannyalaze g'amaanyi g'enjuba omutendera ogwokubiri olw'okuganyula abalimi naddala b'emmwanyi okwetoola eggwanga lyonna. Minisita w'ebyensimbi Henry Musasiza ategeeza nti project eno esuubirwa okuganyula amaka 2562 nga be balimi 1,107,85. Musasiza ategeeza nti ebitongole bigenda okukola gavumenti ensimbi bigiwadde ensalesale wannaku bbiri ng'ensimbi ziyisiddwa era gye biggweredde nga paalamenti eziyisizza. Kidide Speaker of Parliament Jacob Bosoboso okuwa ababaka bonna ekyanya okuteesa ku nsonga eno anti paalamenti tennafuna akakyuka kabyanfuna akandibadde kekennenya okusaba kuno. Yadde nno paalamenti eyisizza ensimbi zino zeewolwa abamu ku babaka bakiwakanyiza nga bagamba amagoba gali waggulu. Ensimbi zeewoleddwa mu kiseera kyamu ng'omwaka w'ebyensimbi gugwako ate nga n'embalirira y'eggwanga esomwa nkya n'ebirala. Abamu ku babaka bawakanyiza ekyokwewola ensimbi zino kuliko Karim Masabo Wambale Industrial Division Javira Lubowa Sebina Wanyendo Mukungwe n'abalala. Twogeddeko ne Javira Sebina.
Project ya soka jivaita phase 1 report ya umuvalizi w'ebitabo mukuru auditor general yalaga bulungi ntwaliwe ebintu ebitatambula bulungi akati ebintu ebitatambula bulungi tebinaba kuterezebwa ati bakomyewo badduka badno na sente endala. Kyokubiri engeri gye bapapiriddemu batutegeezezza kiro olupapula olusaba jivaita motion bagitaddemu ku makya mu boxi bwaffe baagala tudduke emisinde tuyise mangu mangu kitumanyi kye bagoba kakati nze mbadde mbagana waliwo conditions yeye nyini za tulaze mu kiwandiko kya lese naye ate tatulaze nti oba bamalozi tuukiriza okuteekateeka obulungi esente zino wezigenda okukozesebwa kakati wewa totesetese sente wezigenda kukozesebwa kitegeeza nti ogenda kufuna sente ate oli olyokweddeyo oteeketeeke abalimi bwe bagenda okuteeka project season ez'okufukirira